cha Avenue Healthcare College kinatoa kozi za cheti na diploma zinazotambulika na TVET na NITA, zikiwemo Certificate in Healthcare Assistant, Diploma in Nutrition, Diploma in Mortuary Science na Diploma in Theater Technology. Pata masomo karibu na nyumbani katika vituo vyote vifuatavyo: Westlands, Motiti Place, Komarock K Mall, Thika, Zuri Building, Kisumu, Mega City Mall, Mombasa, Nyali Center. Avenue Home Care Limited inatoa huduma za kitaaluma za nyumbani, yani home care, zikiwemo huduma za uguzi, wasaidizi wa wagonjwa, msaada wa wakunga baada kujifungua, vifaa vya matibabu kama viti vya magurudumu na vitanda vya hospitali, utoaji wa dawa na ukusanyaji wa sampuli za maabara. Piga simu 0711 06 00 00 leo. Avenue Healthcare College. Believe. Learn.